Oh na waruri kunya kurandi kujya ku ruhande subira yo kagenza kumwewe uri kuja kugenda kaje bunagana namaguru subira yuvuye ni karisa kaba kare kunya menyuma aho ngiye aho ngiye mamfye yuzi ngo sinahumane ejo bundi ubwo kamanza nkubwira ibibazo byanjye ndikumva ari ibibazo ibibazo ejo bundi ngira gutya mama rusa arambwira ati mereza mirongo n'igikosi by'ibishyimbo nzabigusubiza ku wa kane nterura mirongo n'igikosi ndamuhereza zirenze neza zuzuye aragiye azigejeje iwabo ntihabaye ku wa gatanu agiye gutangira isabato yongera arenga mirongo n'igikosi uko byakabaye abihereza izacyo nkazanire izacyo kigera ahangaha nduhura aramushuka bajya kubigurisha bajya kureba filime mwaka agira imana ibi ni ibiki byadutse muri aba bana ko turaza gupfa neza 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 neza.